Elvis.
Mpulira yo abageresa tikumuluji tekubula kamugu. Ebyo bizibu byabwe tebikwata konze mukama yampa yampa nyo. Mazima siwane gabalala bweba wane biye byo bwongo upepi. Bino binjukira biva ku mutima gwange bwe tunula mu maso. Omuntu omuyonja ng'emmunye kalwaki sikuwanako. Omulungi leero waliwo lw'omwenya ennaku ezimulisa era nze omutima muno ensi nina mukwe kanyimba kuliriza bulungi mukwalo ndi kukwe oli kawoowo akasingayo bulungi
mpulira ne kumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagoberera akawoowo akasingayo bulungi
mpulira ne kumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagw'amatu oli kawoowo akasingayo bulungi
mpulira ne kumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagoberera akawoowo akasingayo bulungi
mpulira ne kumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagw'amatu oli mulungi hani ekyo nkiddamu emirundi gye njagala abampita omuyaye bulwokuba nkutijjisa buli wamweyo gye ŋŋenda baleke baniira bakaki bwe buli kibuti nga nabisanyu libasanze luli lwotemya ofumita ku mutima bwe weekyusa nkuwulira mu lubuto fuuse ebbebi mukwano naye mukama yampa omuntu atalina lukondo ate ne bukuba tomanyi kulumya omuzingo omutali njuki sirumana yate mulimu mubisi amazima obulungi bulina ne bwe banyage kusinga bweru
oli kawoowo akasingayo bulungi mpulira ne kumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagoberera kawoowo akasingayo bulungi
mpulira ne kumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagw'amatu
Selecta Elvis
Katika balekane bakaita katinko naye mukwano
siri kutanage
omusana gugule kobude buzima ne bumale miezi
siri kutanage
esine wechuka geche yenge chigome nkoko niberawo
siri kutanage
katika balekane kuma kuma mukwano niberawo kuma 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 mukwano niberawo omusana gubule kabude buzibane bumale mizi esine wechuka geche yenge chigome nkoko niberawo
Selecta Elvis.